Nilipotoka sikumuona kuwa ameenda wapi. Juu yeye ananiambia, mama, wananiingiza hapa kwa hii taribala hii na hii hapa na hiyo hapo. Hizo taribala hizo. Aliniambia wananiingiza hapa, wananiingiza hapa, wananiingiza pale juu hapa, hakuna mwenyewe ameenda shambani. Sasa hizo zilikuwa zimefinikwa kabisa. Zimefanywa karabati wa kuwa hapo ndani huwezi ona chochote. Sasa huyo mtoto alikiingizwa hapo, anafungishwa mdomo. Siseme, nyamaza. Na yeye mtoto ananyamaza. Huu mwaka huo ndio akili imeruka juu, nikaona huyu mtoto wangu amelawitiwa vibaya. Huyu mtoto hawezi kuzuia choo. Mkojo inatoka yenyewe. Choo inatoka yenyewe. Sasa huyo utasema ni mtoto mwenzake kweli?
Sasa nimeuliza, mbona sijarudi kwetu? Anakuja na kaa pale. Pale sana kwetu. Ameniambia. Ameniambia tena, sasa enda, ananivuruta nje, anasema kama hujaenda wapi pale nitakudunga na kisu.
We discovered there was only one GBV recovery center in Tana River County. You find that they were queuing just like other patients, and so there was the issue of confidentiality. And there was the issue of fear of stigmatization.